tell him. So cause it. I find him more pesas in a matege. Tell him we are that I own him, come out to take it.
Sherry, I'm so melke.
Unyongwe kisakete. Walimwengu darasa imara. Naomba ni yashinde. Ugomvi vurugu mikwala. Miziki sije kwa mbinde. Wamile wamile leba. Wamile wamile. Wamile wamile leba namba. Wamile wamile. Wamile wamile leba. Wamile wamile.
Niuze utu kisakito. Miki jumbe sinasera.
Kuiba sitamani. Kupata ni imani yako.
Awashibi kilo labda uweto. Ipona mali waunde kamati.
Ujerumanu fena tai. Sumu kweni tai. Kila tu somuta.